XX. Stop talk.
Sesifikile isikhathi sebakhulumile abaphansi, bathi basopha kungozi, shaya inamba yaphansi kwamanzi. Uzojayiva vele ngenkani, uthanda ungathandi, cela ningasitetete, ngoba vele soqeda abaningi. Hayi soqeda abaningi, soqeda abaningi.
Oh!